together.
Omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka yawade Christopher Okello nyuma ekibonerezo kyakuwanikibwa Kalaba oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango gw'okutabaana bana ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Center kati n'ekirindiriddwa emukulembeze eggwanga lino Jeno Yoweri Kaguta Museveni Buhabura okussa omukono ku nsala y'omulamuzi wabula Okello alina eddembe ly'okujulira ku musango guno obutasukka nnaku 14.
For the murder of Etek Gideon in count 1, Kensha again Rose Otim in count 2, Seriange Ignatius count 3, and Odette Ryan in count 4 in a manner authorized by law.
Wabula oluvannyuma lw'omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka okugutyamulira Okello Christopher Onyomo enduulu n'emizira byabutikidde kooti eyabadde etudde Gaba. Bubba Nabi.